moja kapita, nikiguna ushafika, jina gani ujanita baby? Shauri utaki kabisa, eti na china visa, vya Firao ni na Musa vingi.
Nikilala na otakama, unanita, nafumba machu, navuta shuka, naona napumba zika. Unishika pondipo hapo na farijika. Mambo yako, mahaba yako, ndo maana natononoka we.
Wala 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 wala, pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wala 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 wala, pale tulipokutana, namba kubadilishana.
Kapona rabi amenipa nusura jeuri sina tena wendo ganzi umenimaliza hasira si umwi wakisema nidekese niliose washushuke wanyamaze nikinuna nipembeleze usine pepe nipulize watu one washituke roza usi wa ume minipike ule chote une nipe upendeze.
Hata watu watuone wakahadithie, itambulishe niringe niwavimbie. Ukitaka uniweze nibebe, ukipenda unibimbe unikumbatie, hata muri atuone